Saya melambungkan masuk dalam municipal yang ganggam di sekitar ganggam Benadikadon di Kuberisa Bakulwa masuk dalam municipal yang no okongere byokwerinda eri amasomero gaabwe sinashindi n'okufuna abasirikale abatendeke ddala kiyambeko okunywesa ebyokwerinda ku masomero era bakubiriza abakulu b'amasomero bonna okuwaayo ebiragiro byonna byonna eri basikaali nga tewali muntu yenna yenna akkirizibwa okuyingira ssomero nga tasoose kwanzibwa oba kwewandiisa era nakubiriza bananyini masomero okuteeka ebikomera ku masomero gaabwe kiyambeko abantu obutasaalimbira nnyo ku masomero kw'okuteeka abaana baffe yamukisa katusakidde ekolera
ekaba muntu yenna yenna gwe mukubikiza ku liiso omuntu yenna yenna ayidda ku ssomero asooka awandiike mu kitabo olumala okuwandiika mu kitabo mumubuuza ojyawo yenda kubonaani omuntu nsooka nomutegeera n'abayidda n'amamotoka amabuutu gayidde mubone kikyali kuyidda nakyo era nikyo kiyidda kutuyamba abaana baife babe nga bali safe mu masomero kubanga mpera abazaire baba babasindikira abaana kibakyabulyazaamaani kiba kibi no kabiri okumubwa sitole nkyo ate omwana atuukibwako ekintu omwana abaire ali ku ssomero okukubiriza ba directors ab'amasomero naddala ag'obwannannyini nti mu byemuli kukola mu plan kyetweta school improvement plan temu okufensinga amasomero abantu baloza okutambula kuyingira mu ssomero yayingira wano oli yayingira wano nagira kyali kwenda akole omwo kale